dadka reer jabuuti meel kasta oo ay joogaan inay mid noqdaan oo ay communitygan oo kala dhistaan. Inta ku sugan noor america, gaar ahaana minnesota, waxaan u dirayaa baaq inay ilbaabadu ugu furan yahay, communitygu idinku nii furan yahay inay kasoo qayb galaan insha allahu tacaala, ayna dhinac uga qabtaan.
Aniga waxaa la yidhahdaa Faadmo Saliban Cumar, waxaan ka mid ahay jahliyada reer jabuuti ee ku nool gobolka minnesota. Waxaan ahay secretary ka communityga jabuuti. Walaahi waxyaalahaan jecelnahay inaan qabanno waxaa ka mid a sideen isugu xidhiirin lahayn horta communityga reer jabuuti ee halkan joogta iyo kuwa jabuuti jooga, iyo sidaan isugu xidhiirin lahayn communityga reer jabuuti ugu xidhiirin lahayn communityga soomaaliya ee halkan horumarka badan ka gaadhay. Laakiin waxaan jecelnahoo kale inaan in the future waxyaalahaan wax ka qabano in ay noqoto soo dhaweynta family stabilizationka, haddii la yidhaahdo taasina waxay noqonaysaa communitygu horeysa madaragta gacan qabta. Waxaan kalaan ka caawinaynaa, jecelnahay inaan in the future ka caawino madaragta dowladan Maraykanka base bay jabuuti ku leeyihiin, sidii aan uga taageeri lahayn inaan culturekayaga iyo dhaqankayaga barto oo training badan siino oon ka siino dalkayga intaanay tegin, haddii la yidhaahdo. So waxyaalo badan waynoo laabanyahay.